Let's get it, let's get it, let's get it all over. Let's get it, let's go. It's got to set to magic, but let's get it, let's get it, let's get it, let's go. Hlanganisa nawe mhlanganisa ukhona ukufita umndeni ophile. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Hlanganisa, hlanganisa khona ukufita umndeni ophile. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Okwamanje ntanga kusamele uhlanganise. Wayivumelile emalini ey'ngane zikubhayizise. Ode duke ukuphazamisa ntanga, need to chase your dreams. Make sure that you keep it real with niggas you have on your team. Find your peace, create your own happiness and be elite. Be on your feet, cause you never know who wanna get you kicked. Stay unique, cause you're different from all these kids, yeah. Mind your peace, keep it real, I bet the pressure by any means. Ayibo hlanganise, hlanganise, khona ukufita umndeni ophile. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Ayibo hlanganise, hlanganise, khona ukufita umndeni ophile. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Hlanganise, we mhlanganise. Hlanganisa nawe mhlanganisa ukhona ukufita umndeni ophile. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Ukhumbulekini bathembe wena kumele ushintshe isimo. Ungasichaziseli intanga lishone phansi lelo pic. Okwamanje hlanganisa, we mhlanganisa, hlanganisa, we mhlanganisa. Okwamanje hlanganisa, we mhlanganisa. Umndeni nawuphi, nawuziphilise.